E mātu i a mānu anga o se tamā ita i e lua se fulma le tasi tau sanga le matua o se tangata sulu fa i a fua mai le atunu o Somalia ina ua i a faa o ni mū ilo na tino i tutonu o le nofu anga saisa i na uru. O le to alua aile nei o tangata sulu fa i ua la susunuina se i tulou o la tino i le nofu anga saisa i na uru i le vai asona te enei. O le isi o se ali e lua se fulma le tolu tau sanga le matua e a fua mai Iran, ma nai u ina maliu oia ona o le mātu iatele o na mū po na manu anga. E tu saimani si li poti, na talo sanga mai le mālo ina rū mō se fesoswani, e au mai aele ta mā ita ini nei, mai Somalia, mō ni tonga fitinga i au se talia nei, ma na mua mua tonga fitia e ni fō mai au se talia, i le fale mai le motua na rū. O lo ofisilingia e kon Karapana Geotitis o le whaanapo topotonga le Asylum Seeker Resource Center. Pe faa pe fea, o na o se tangata i le tūlanga ua toe pau waile nei o le faa i ungana te faia. O le susunu olo na tino, kon Karapana Geotitis.
She survived Somalia, she survived the leaky boat, she survived God knows what in her short life. And whether she's going to live another day or not is now what I'm sitting here wondering. And it's just, how the hell did we get to this point?
Con Karabana Geotitis, ole Refugee Action Coalition. Olo ofa ingoa ina ele Refugee Action Coalition, le tama ita irenei o Hayden. Ma oia, o se tasio tangata sulu fa ia toa tolu, na toe fa afoi ina ru mai Brisbane, lea na tau siai. Mō se teimi le tū mau. O le vai asona te anei, na toi wha afo i ei o ia. Na tā ua inisi o wha alaputa putonga e wha apea o le tamā i ta ili nei o Harden, mai Somalia, na au maia i au se tā lia le māsine o novema o le tau sanga talu wai. Mō tonga fitinga o se manu anga ilo na ulu, ma na nofo wha awa ai ai o ia i Brisbane, ai o le vai asona te anei, na toi wha afo i ei o ia, ma nisi tangata e toa lua i Nauru. I se talanoanga male ABC, na faaalia Sarah Hanson-Young o le Australian Greens, wa iloa i le faalave lavele nei le tūlanga whingatā, e o iei tangata on o le mātu i ia, ma le mamafa o tūla fono o le mālo tele, ma le minister Peter Dutton, i le mata upu i tangata sūlu fai, ma le sā po o le tapu, on au maia i au se talia nei.
Peter Dutton can't manage it, it's clear. There is not enough empathy from that minister or his department at the moment, and it's time that the Prime Minister, Malcolm Turnbull, intervened. He can't simply turn his head away from this. This is his government's policy. He must step in and he must do something to relieve this anguish, this pain, and try to inject a bit more humanity, decency and hope back into the situation.
Le sui o le Australian Greens, Sarah Hanson-Young. O le isi tangata sulu faina i asa sunuina lona tino ele vai asa taluwai, mamali wai. O se ali e lua se fulma le tolu tau sanga le matua e a fua mai Iran, o Yesu afa ia Omid. Na maliu o ia ele falema i Brisbane, ina ua i asa sunuina lona tino. Ile taimi o faia se su su anga malo au faatasi, ile nofu anga saisai ina ruu. Na faaalia i se pepa o faamatalanga mai le mālo i Nauru, lo lātou popolenga i le tutupu mai e faalavelave faapene i le motu. I se talanoanga ma le Channel 9, na saunua Matt Tinkler o le faalaputu potonga le Save the Children i Ausitalia. Ua tatau i le mālo te leona sila sila i seisi awala e tau si aitanga ta sulu fai i lātou olo o i le motu i Nauru. Na ia tā ua e le aima se wha moe moe mō se lumana i manuia i le motu i Nauru. Na o le mate o le wha moe moe, mā o ai i le tūlanga ua le to e fia ola i le soifuanga nei, nisi o tangata o loo sai sa iai. Po fea lava e ave i ei nei tangata e tau si ai i le manatu o Matt Tinkler ua tatauna ave ese mai i le motu i Nauru i se taimi vave.
Well, I think people are desperate, Carl, on Nauru. They've been there for 3 years now. It's a tiny island. It's 18 kilometres around. It's basically a phosphate mine for the better part of the island. They have no hope for their futures. They just want what we want, and that is a school for their children, a job, somewhere safe to live. That's not offered on Nauru. So we need an urgent option for these people to be resettled in a safe, sustainable and secure environment. If the government says they can't come to Australia, then they must find an alternative. And it's not good enough to just say we've tried Cambodia and that's it. We need political leadership. We need the Prime Minister and Minister Dutton on a plane talking to our neighbours, to our allies, to other countries that are able to take these people to get an outcome here.
Mai le fa'alapu tupatonga le Save the Children, Matt Tinkler.